sawirki tomnaad iyo sayaa aan hagiiji mucjisadii u sii sameeyey inay ahayti mucjisa kakoyti dhanka eebbahay. Taas dartii dadkii hoggaamiyayaan yuhuudda oo dhan yaaki ma seereen, wayna fadaayaan inay dilaan ciise, laakiin ma aan falna sidaa. May weeli waqti shay ma la deerne. Ruuxa ayaa eebbahay aan dira ciise, wayna ki badbaadi dhimashadii waqtigaa linka fadaayay in la dilo. Markaasiyaa way ka ari ani naagta insheena, inka sheena dhanka yuudaas. Ciise ayaa ki ari ninkaa la araaw magacshay noo'aas yaa ani dadka ii shir gooli doone. Taas dartiyeed yaa herti dhammaantiyood la yaabeen, wayna ari ani liheri doone. Ninka la ari doono Butros yaa way ari sidee aan absatoy unu dhammaantiyey yaa ki difaacaani. Markaasiyaa yuhuudii way areen halagodbo halagodbo. Taas dartiyeed yaa la dili lankii eebbahay soo diri oo nebiga ahaay. Hadda anakun wayna dhex yaalay in dembiilayaal ani, lanka markii dembi falana laki i gaabee, markii la i gaabana way la kufadee in dembishoy laki saamahu. Saas dartiyey yaa ciise welishay dembi ma falne.